Dijili mwana ndapona biyo myaka mishonto pele hintu heinda ile nyabulo ali mwila yosha ila shupa kutelela ubuntu bwangu tata bwanyama pele ndilumbale za wangu igundi kwabilila kusika ndagomena kejili mwana munini ndagajiswa pa maijaluku iba yali bangu imizezo yabo yakasimpa ilushomo lwabo lwakamana ibulangizi muli ndimechobeni kwakamana pele ngoyu wandikwabilila ndasunume bo ndijipona lino tata
gagaombelaomwaminduumane
mulimoesuwangojijitwanga
jumgwe kuti ndiyambile nyigo mwami kubwa tumbo ndijitila inyiga yonse tata ikuibe kuti nduweleza alimwihulelela kubonga gondembela usigilo mwami ndumane mulimo kwajijitwanga jumgwe kuti ndiyambile nyigo mwami kubwa tumbo ndijitila inyiga yonse tata ikuibe kuti nduweleza alimwihulelela kubonga
aumwi mwakandaka baswanganya abaya bahumpi ibajaya bantu bakasoleka kutola bumi bwangu pele tijakakoneka mana ifi yabo akakakilwa ndakakubona kwanza kwakweleza oyunguleza ujita ihi kambyo ali mumwi mwakandaka yandakukwa iula yakanduma ijalu jakuti bambi bakatalika akulila peleleza mbaka ita mumulimo tabakoyi igona kabatana ijita ntchito yakwe kusikila mulimo baumane tata
gagondembela usikilo mwami ndumane mulimo kwajijitwanga jumgwe kuti ndiyambile nyigo
mwami
kubwa tumbo ndijitila inyiga yonse tata ikuibe kuti nduweleza alimwihulelela kubonga
omwami wangu
gondembela
usikilo
mwami ndumane mulimo
kwajijitwanga
jumgwe ndiyambile nyigo mwami
Yesu
kubwa tumbo ndijitila inyiga yonse tata
ikuibe
kuti nduweleza alimwihulelela kubonga
kegometetekale alimwindaka alumwa nzoka itu injanji yakayitika etakoyi mebo kupandulula alimwinda bapenzilimbi eli ipenzi lya kidini pesi ndindijisileza ujita ihikambyo yonse ndalibuya kambonzi bumi bwangu mebo chobuli bwantenda kuswa kubwana bwangu senakulicheka lubiya senakuliponda galyata pesi ndilikomene kamboni chisileza utelela lino tata
gagondembela usikilo mwami ndumane mulimo kwajijitwanga jumgwe kuti ndiyambile nyigo
mwami
kubwa tumbo ndijitila yonse tata
ikuibe
kuti nduweleza alimwihulelela kubonga
Yesu
gondembela usikilo mwami ndumane mulimo kwajijitwanga jumgwe kuti ndiyambile nyigo
mwami
kubwa tumbo ndijitila inyiga yonse tata ikuibe kuti nduweleza alimwihulelela kubonga
Yesu wangu
gondembela usikilo mwami ndumane mulimo kwajijitwanga jumgwe kuti ndiyambile nyigo
mwami
kubwa tumbo ndijitila inyiga yonse tata ikuibe kuti nduweleza alimwihulelela kubonga gondembela usikilo mwami ndumane mulimo. mulingo
ndileta o
mwajiita kajumwe
nitaka
niambie ni goma
kuwa
tumbo
ndibereke mulingo
yose tata
mungu kajituma o mami
kutindueleza alimwibulele
la
kumbonga kondembela usigilo mwami nduma ne mulimo kwa jijitwa kajungwe kutindi ambile nyigo mwami buwa tumbo ndijitila inyiga yonse tata iguhive kutindu weleza alimwibulele la kumbonga.